fofo moɗo ono wonɓe no hettinano habaruji studio kala ngo ko sukaɓe ummatore hannde alal galen ndenni mi Ali Ñali Abdoulmouni hawtidade Oumarou jangganta on habaruji ɗen Oumou jahirti
bas fola Abdoulmouni habaruji ɗi gadɗenne kettinen ɗoɓe men hannden
Oumou nder habaruji meɗe hannden ɗiyenden ni en puɗɗiranto enɗen kirosérie nder région Agadez to ummatore huɓerde enɗen ni waɗi battu jooɗa haale muɗum nduni fa hannden gam miccitade mayde manu dayak hannden ni duuɓi lasso e jeetati nder yewtere pinndinol meɗen nduni fa hannden hannuno botirɗen fuu alal en gaddatana tariki hannden ni Yakuba Moussa wiyeteɗo Maizari suka ummatore gon noon jeyaɗo ton enɗen dogon nduci hannuno boruɗen nduni fa hannden kanteɗen fijo coñinol ɓalli to madalla Oumou hanno birɗen ɗum ni nder ko e kibaruji meɗen ɗiyenden ni alal sappo e jeɗɗi lewru décembre tan duuɓi ujunaɗe ɗiɗi e lasso e tati ummatore kirosérie ndenden ni hawtidade ardiɓe commune o enɗen ni gaɗi battu jooɗa haali sembe battu jooɗa haali e maɓɓe guudun fa hannde kan woni duuɓi lasso e jeetati mayde manu dayak
non noon jatti Abdoulmouni manu dayak ni o gorko mawɗo noon ni daraniɗo hano himɓe noon ni ɗo nder leydi Niger ɗum ɗo ni harko ce watta jaaki yeeso nder région mo Agadez o waddi balla makko sanne wakkati jaman makko nani fama kam Mumouni hindettu hoorejo bi en ni sukaɓe ummatore hano commune kirosérin o hokki fellam Ahmed Fama
almorsulin conférence de rawa
korobatu ngu tawa kena e miccitade manu dayak min jiɗana miccintinde nimɓe ballaga manu dayak gam makko waɗi ko janguirɗo l'école kewɗe ñiɓa nder guure laddeji e batu jooɗa kane o miɗo watta dande yahde e sukaɓe ummatore ɓe cowa bawɗe nangodirde ɗum du waɗi komiɗo watta dande yahde e maɓɓe fa hande ɓe jogodira saabu worɓe seno mballo nde muraduji ɗin fuu jaroto no woɗiri
ko wattani hano sukaɓe lokkol noon ni ɓe ɗunna yaago hano suudu moɓirde dewte noon ni ɓe yaha ɓe jangowa culture plus doso noon ni e fa hankasen ni fedde ko ami du livre koɓe gatti yeeso kan woni sukaɓe ɗunna hokkugo sembe dow jande
Oumou lawol gotol gol ɗu ni fa hannden sekkettinoɗen ko Diafaru Sanusi ardiɗo maison de jeune de la culture garba loga mo doso enɗen ni wi'i dow majjum ko nana Hadisa Hassan waddi firta ɗengal fulfulde
illarwani emen tawra iri sigila o enda saɗornan ɗanni kan woni meɗen darta ɓemen golli ditta amma men keɓay men gaɗi kolobbiji kolobbiji ɗi enda men gaɗi ɗi gam ɓattinde jangoɓe enda e resirde dewte ɗen enda e ko watta du jangol majje nata ɓerɗe maɓɓe nder département ji amen arani meɗen godi to ɗum resata dewte ɗen enda to jangoɓe garata janga min adi du aadiji kewɗi gam heɓude matsala saɗornan ɗa enda
sukaɓe lokkol gomɓe ɗo janga nder université ɗan dikko ɗankolodo mo demaraɗi ni ɓe gaɗi batu maɓɓe sappo e jeego yahgo sappo e jeɗɗo lewru décembre noon ni hittane duuɓi ɗiɗi e nogay e tati
Oumou ɗo lawol gotol gol ɗuni fa hannden ardiɓe huɓere nde nden nduni jokkake e fedde jangoɓe nder université ɗan dikko ɗankolodo o ɗuni fa hannden ga jaɓɓade jangoɓe heɓe ɓe enden en kettino ko Mohamed Mamman waddi firta ɗengal fulfulde
sappo e jeegol lewru décembre ɗuminanɗinogay tati subaka muɗum kam wonno ko batte oɗo waɗa nder suudu jande intirandu Mamman Sadou Ibrahima Moussa Rabiou secrétaire général ɗi ɗaɓo mo fedde jingonore jangoɓe université mo marati o
Allah e battu ngum waɗi komin aadi singude walde jaɓɓitittode heɓɓe talkuru kesumɓe walludeɓe nadde nder janguirde université nde e andude laabi syndicat jangoɓe université on
inayati Djibril Oumarou kandu joni woni go muɗum e fuɗɗude jande o fi ko darto demalle université o enɗa
vraiment
ɗum wooɗi sanne min kollama kulle kewɗe kasen on jaɓɓori kemen no woɗiri
enrichissant
ha somi ñandu Abdourahmani yetti bandiraɓe muɗum ɓe endan sanne ɓe tawi ɗon endam
vraiment c'est une bonne idée
hunde lobberno e jaɓɓitade heɓɓe talkuru bakka kesum waroɓe jangude nder université ɓe wooɗi min ceedake golleji lobbi gaɗaɗi witti ɗum welimin du
abnégation
ɓe jangoɓe heewi worɓe natle université o endani ɓe puɗɗi jaati jande maɓɓe e nder nokkuje ɗen en bako tawaɗa du nokkuje to jotte ɗo kay ɓe peccanaka ɗum tafa
Oumou hanano biirɗen ɗum ni en gaddatana tariki Yakuba Moussa o duni fa hannde suka ummatore noon mo duuɓi lasso e jeɗɗi dogonduci duni fa hannde o tawa e jonde Yakuba o duni fa hannde waɗatana kulle ko fina tawa hano zari
noon noon jaati Abdoulmoumou ni harko ƴe watta golle ɗe ko wonmo waɗa horonɗum noon ko horonɗum ɗo o wonmo waɗa ɗum ga o heɓa ko o firti moraduji makko nani famaka Abdoul Aziz ɗayumma waddi
to sana'a ta zari
hunde don non ko min gatta mawbe amin keba teddinde min fa neddo lato piyo zari du sai to yiwi e biddo debbo mane de kidum rima biddo gorko to on don lato to piyo zari wodi de neddo yidi ni lato to piyo zari
tulnaba
ko sabi jabuda wadude zari o
zari shide
wodi ngal gollal mironudun non fako gollal annon nufayera woni hebude gollal go yopude pide zari
noro woni shi zari
no wodi nafaka ka kebuda der gadol zari
bani ne abinda cikinai
zari piol mun hunde non ko nafata harto jonde nimbe sanne gamni do nawayi hebude ko wurdiri emum nimbe hewbe mballumi der piol zari abba e kitik onay wi jondo lomtu momi
tuwe abari
no wodi sador maji di kebuda
akwai matsala duwanda
wodi chadale no tawa der ngal gollal sanne tabulatade mabujo wona hunde ko hoyi non le wakati chakiti do ti di ngiya hande gado gollal zari gado jawdi der mun dum hoya
diya wangani ba
farfilla pirtor ballini nani ko Habibu Garba waddi Suman Amadu firtidum e fulfulde
hande nde woni nyalande de berde tewto takuba chapanne nay durwo ko lati tande hikka wona notto enda Agadez ele kiki de enda ni Agadez e maradi wono fottam nyemeedu kay tawa harfila ko ndartida to baldu super league le Niger non e hore mudu hande nde AS Douane mo nyemey fottan e jeune sportive mo tawa Sahel mo nyemey fande hawra e jangorzo mo maradi fottan bibbe ko nakka mo timode nyalane jedde berde latol bal super league mo le Niger ton enda le Europe du konna ni hono sudu seriam mabbe en hokkowi gonga super league keso ngada don endam sabbe bi hono FIFA kanyo UEFA holli lamu der majju sanne super league keso on ngada do ko worbe no enda talli chapan jeego e nay won ko tawa der mudum ko lotul bal de lede erop de enda taama ne kaydu fottan didi mawde gonno don star league on enda kany e gold league kayen kay fu wodnani pelle sappo jeegon jeegom tawidu konda blue league kawonta to bengel wodana kankay pelle lotul bal chapande tati e didi
to madalla hidinan ni be habaruji studio kala ngoku sukabe ummatore do kokkol habaruji meden yenden timmata sey jeddire goddo mo Allah yari.